TeamSafi.com.
Hey, your trunk.
Hey. You know one a man. Baluza, John.
Aye, Chiloche. Tron, Sengong. Aye. I'm a piano, I'm a kanda, I'm a kanda,
Chicago, with boy bees on my door. Atuja maliza, let talk. Yeah, bravo. Soon I turn to po Chicago. With boy bees on my door. Atuja maliza, let talk.
Unajifanya upo kimya kumbe na kuhuma. Wana mali sisi choki hatuna. Ujuma, sukuma. Mpena taalifa na ikutuma. Joto zangu chino kidi kulipanda chuma. Kuwa mna bisha mbona mna nuna. Mna kunja. Uju, takwaje nikituwa Shanghai China.
China wana ma.
Naenda kupanda ndege.
Man, boy, wanna man, puppy, wanna man. I don't know what's up.
Hey, your trunk.